aina kene orabelije aina kene mamuke mwawa ine ba ndene biale no ya laita asina ogade lo no ma wena asina ifika mamene zino uno uno I wanna cast in the eye before you one day care. No grief, Nag. When I say, High Chief, Chopo de Honora. Osimirineke, Ebubechukuzo Neke. Model Brood Changer, Signboard Neke. When I say, I no more never Kalobi. No me go, Manaina see Ozemezina. Ono mana abuni ife jiege me mamunye akare nwo makana ana agwo nya mana ara agwo nwo agwo onwo biara ara agwo agwo we na se no ga dele na anye mma bazai ga beba ga bu ihe ozo bi hiye Chineko tito, mama mbuzi nifo basala kwa mozu. Otuwa ekulia koge, sede na ha Jesus Christ, ebo nye wae. Aso tuwa, hello, tu. Ono mana omwa de liego. Aso tu, hello, shoto, pu, tu. Wawwe! more connected. I connect here. I'm a boy and uncle. Ghana beat. Sele beat. Onye ego gaza.
Wow.
Zaka doesn't it, Nanka? Look what come, one point in me. What the Mosana did on Mamma do me? What a good name, Mamma? What's the money in the Mamma did the do? What the Mamma do? What's the money in the Mamma? What the Mamma do?
If I'm a dog, 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 if I ndị akacha nsị obi mmalị ndị kwesịkọ ntehi usoro ekoru enebachu kịta nsị kọbụ nne gị ga-agwa gị akwa kọbụ nwa ga-abụ agbakwa anyị ze chukwu na ọmụ ekwalị ndị ya ọdọgbu ibo na abuja jansi bụ ndị gbalị ndụ na bejugwu onye gbada n'okpuru ọhịa jansi ya na ogini ga nwere ya na-egbu ụzọ ene ma agwa ndị dị ndụ onye ọ bụ na ndị ndị lụrụ egwu ife onye dị ndụ n'ime fi n'elu mana ọgwara onye gbalị mkpọsi ọnwụ ya ọgwara onye gbalị mkpọsi ọnwụ ya ọgwa na-akụrụ aka n'ụzọ pọmpọm ọgwa na-akụrụ aka n'ụzọ ụlọ nkịta n'ịga ịgbara nchi ezigbo onye dị n'ịgbara obi ya igbere ji n'ogidi bi ya onogbu n'ogidi igbe igbere ji ezigbo onye dị n'ịbịa nwale sisi oko boka nesore sobe ku ifo ye lili ko bu ata
Oh, yeah, it's just like a one day, it's just like a one day, it's just like a one day.